nsobi kuba nali mulwadde bwe nakutunuulira obulwadde bwa wonna tenija nkubuulira ekinnuma we nakugamba ekinnuma tewaddamu kati nkoletya mukwano kantatule leero bano mwana nsude daru nanca ne mumutongozi gyebaka nanca ebirooto bye ndoota bya nanca n'ekikulu ninesonyi bano mwana nsude daru nanca ne mumutongozi gyebaka nanca ebirooto bye ndoota bya nanca
Baby, don't tell me no time.